Isifundo 37. UJehova ukhuluma noSamueli. Umpristo phakeme u-Eli wayenamadodana amabili ayengabapriesti eTabanakele. Amagama awo kwakunguHofini noFinehasi. Abazange bayilalele imithetho kaJehova futhi babe baphatha kabi abantu. Lapha ama-Israyeli elethe imhlatshelo kuJehova, uHofini noFinehasi babezithathela inyama engcono kunayo yonke. U-Eli weza ukuthi amadodana akhe ayenzani, kodwa wangenza lutho ngalokho. Ingabe uJehova wayezoyivumela le nto iqhubeke yenzeka? Nakuba uSamuel ayemncane kakhulu kunoHofini noFinehasi, akazange abalingise. UJehova wamthanda uSamuel. Ngobunye ubusuku esalele, uSamuel wezwa izwi limbiza. Wavuka, wagijima waya ku-Eli, wathi, "Ngilapha." Kodwa u-Eli wathi, "Angizange ngikubize. Hamba yolala." USamuel wabuyela embhedeni. Waphinde walizwa izwi. Lapho uSamuel ezwa izwi okwesithathu, u-Eli wabona ukuthi uJehova umbizayo. Watshela uSamuel ukuthi lapho ephinda ezwa izwi, kufanele athi, "Khuluma Jehova, ngoba inceku yakhe ilalele." USamuel wahamba wayolala. Wabesezwa izwi lithi, "Samuel, Samuel." Waphendula, "Khuluma, ngoba inceku yakhe ilalele." UJehova wathi, "Tshela u-Eli ukuthi ngizomjezisa yena nomndeni wakhe. Uyazi ukuthi amadodana akhe enza izinto ezimbi ethabanakele lami, kodwa akenzi lutho." Ngakusasa ekuseni, uSamuel wavuka, wavula iminyango yethabanakele njengoba ehlalenza. Wayesaba ukutshela umpristo ophakeme lokho kwakushiwo uJehova. Kodwa u-Eli wambiza, wambuza, "Ndodana yami, utheni uJehova kuwe? Ngicela ungitshele konke." Ngakho uSamuel watshela u-Eli yonke into. Njengoba uSamuel ekhula, uJehova waqhubeka enaye. Kulo lonke izwe, ama-Israyeli ayazi ukuthi uJehova ukhethe uSamuel ukuba abe umprofethi nomahluleli. Ngenxa yalokho, khumbula umdali wakho omkhulu ezinsukwini zobusha bakho. UMshumayeli 12, verse 1. Imibuzo. USamuel wayehluke kanjani kuHofini nakuFinehasi? Yimuphi umyalezo uJehova awunika uSamuel? Eyoqala kaSamuel isahluko 2, amavesi 12 kuya ku-17, namavesi 22 kuya ku-26. Neyoqala kaSamuel isahluko 3, amavesi 1 kuya ku-21, nesahluko 7, ivesi 6.